Weka umeona nina chiti na mchizi
kausha.
We kama umeona nina bang niko na machawa
kausha.
We si umeona fizikali na shusha baba
kausha.
We si umeona mina vimba staki shobo kausha.
Waiter, 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 waiter. Waiter zungusha kama tulivyo.
Hakuna mupe muruke tupe tulivyo. Chawa, 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 chawa. Chawa kausha, siri zisivuje. Hebu kausha, dalia mshadude. Chizi, 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 chizi. Chizi lipa bili, acha kukausha. Miso mlezo wana, wala usizuge.
Minya, minya.
Weka umeona nina chiti na mchizi
kausha.
We kama umeona nina bang niko na machawa
kausha.
We si umeona fizikali na shusha baba
kausha.
We si umeona mina vimba staki shobo kausha. Tani kila chipsi kavu bila kuku kausha. Fizikali kula ugali na mrenda kausha. Nikipanda boda boda dala dala kausha. Bata masaki homu buza kwa mpalange kausha.
Waiter, 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 waiter. Waiter zungusha kama tulivyo.
Minya, 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 minya.
Kausha.
Weka umeona nina chiti na mchizi
kausha.
Weka kama umeona nina bang niko na machawa
kausha.
Weka